Yo, yo, Stars on the beat. Kiss Entertainment. Look, sit, listen, stop.
Your man stars on the beat.
Basiza mwe mukota tiluka katina mulete mukoli do. Chiga kavaka ndi haneti zibu na mbweno tahusha solati do. Sore blonka twara zoropu wa sigeza zile mitego ya kwat. Vara hakana kavaka na kolo luchiga nukuze ya mapulu kanyi no time to it. Testimony hanu kunyo mugezi kavaka wabon. Hayo pasente lansingo mutimora sonde kondusha tali chiga flow. But no tiku zao kabia bia mboli kavaka mutesa wano kigezi south. Weli sitede no kwenche na mwati tuliba boss. Ninga choka jilate njine mani ndi rizo ni hanu ya rock na rock. My life is like a movie. Keisha buhoro buhoro jay. So then it ya kwa kori ho. I hope when a chind of jay uzen kutele muno to bring. But you get the magazine no kwenche nukwe babironi bro. Niba show ijira hanu ya mchomeza wo. Instead of bad behavior yandi hanu kukuo uchiga na mwen. Hasa na mwen, hasa na mwen umundeke chikore. Hasa na mwen, hasa na mwen ona mihadi kuisha. Hasa na mwen, hasa na mwen. Hasa na mbweno tandanga chikore. Hasa na mbweno, hasa na mbweno. Hasa na mbweno mbibuza ndabe huo. Ni mumuhani, ni kubakwani. Mbweno chikore, mbweno chikore. Ni mumuhani, ni kubakwani. Mbweno chikore, mbweno chikore.
Yo, hasa na mbweno, hasa na mbweno. Stop the noise into a story. Ndende location ni kuzaa mabu. Ndende kwe ujizo kwa murwari. Hasa na mbweno, hasa na mbweno. Watoru chinga nkujeme na force. Kando tanyiza ateke na kiki ndi kingi na tera nkajetili. Hasa na mbweno, hasa na mbweno. Tulikigazi mumeini hola. Bandi wona turabaha no kwenche. Nangweni we hati tungari yobo. Hasa na mbweno, hasa na mbweno. Otashisho kiba kola na mani. Chimanya wiba ruhangara kosa. Ozegeno bonge na stan. Brand peace nyo wena jina nyinji. Kota kue muka. Karapu kazabu, kobe kabani, ninga bagiga. Unyeka biolente oka sori. Adi ni kukiti nchali silori. Hasa ni watine no kwate silori. Himiza mkwate nkweka switi. Na juisi kwate gilasa. Lindo tambuza koza dono. Kimani ya wona nesendo. Takula tali ya mamake mikono. Tereza rapu hundebe hatiri. Mkwato muleto mutao. Mkwato mukona tatomela kingu wa maiku. Supplier wachiga kabara. Balenda mwijanu mbae stamp. Utakwa tabienti. Wawano manyangu to inesendo. Marijuana jihem, koko motina kawateko tai. Itiri za sebo rutike kwa kura ruga mchitana. Sinuko tahunga ngotai na mani. Nenye rutachi kwa hasa na mbwenu. Hasa na mbwenu.
Hasa na mbwenu. Hasa na mbwenu mundeke chikore. Hasa na mbwenu. Hasa na mbwenu. Hasa na mbwenu.